ya yazi ngakhula into mangayithola ngibuza umbuzo wodwa kuthiwa ufile yini. The reason why we still chasing salandela lo mbuzo if sakwazi ukuvuka siphinde siyozama sifile yini. Lapha sishutheke sigcwale igoli sobafela empilo izithavela ulayini showcase sothola noma igembe lapha you've got no one to blame but umbuzo imile.
Still it's me late.